reference zetu ni mambo saba, lakini nitayapunguza kwa haraka. Mnasema tunachotaka ni kujua status ya mental health Kenya iko vipi, yani hali ya magonjwa ya akili au afya ya akili katika Kenya iko vipi, na ni nini hasa kinachochangia katika maradhi hayo ama katika shida hizo ambazo tunaziona. Cha pili, tunataka kuangalia mikakati gani serikali imeweka katika kusaidia katika mambo haya ya maradhi ya akili. Kwa mfano, kuna policies gani, kuna sheria gani, kuna guidelines gani, ni zipi ambazo zinafanya kazi na ni zipi ambazo hazifanyi kazi, na ni zipi ambazo nyinyi kama wananchi wa nchi hii mnaona zinaweza kubadilishwa kwa njia moja ama nyingine. Sasa hizo recommendations pia zitatusaidia. Tutaangalia kwanza, kuangalia hasa kufanya review ama kuangalia hizi sheria ambazo tunazo, policies ambazo tunazo, zinafanya kazi, hazifanyi, na matatizo ni gani, na ni wapi ambapo tunaweza kufanya amendments kusaidia kuzifanya ziwe bora. Kisha tutaangalia jinsi ya propose recommendations, mambo ambayo yanaweza kutusaidia katika hali hii, yawe ni mambo ya sheria, yawe ni mambo ya matibabu, yawe ni mambo ya kuzuia the supply of madawa ambapo yanapotoka, au yawe ni mambo mengine yoyote ambayo nyinyi mtatuambia zaidi ya husu, na halafu itatubidi sisi kupeleka hizo hiyo report. Sasa haya maoni tunayapata vipi? Tunafanya what we call desk reviews. Hizi desk reviews ni kuangalia, yani katika research studies ngapi zimefanywa nchi hii, watu wameshida gani kubwa ambazo zinazoonekana. Kisha tutaangalia mikutano kama hii ambayo ni public hearings inayoendelea katika county 10, lakini tunachukua memorandum kama hizo ambazo aliuliza mwenzangu kuwa ziwe zimeandikwa. Ikiwa huwezi kuhudhuria mkutano kama huu, basi unaweza kuandika na email iko kwenye matangazo yaliyotangazwa kwenye mitandao na kwenye WhatsApp na kila pahali, na mtu asioni shida yoyote kuandika maoni yake yoyote, kwa sababu hapa hakuna kusema ni fulani aliyesema hili au ni fulani aliyesema hili. Yote maneno yote tutakayoyapata tutayaleta pamoja, tutafanya synthesis, halafu ndio tutaandika hiyo report. Sasa nafikiri tamalizia hapo. Again, nisichukue muda mrefu, lakini kama kuna swali nitajibu.
Ni zile changamoto kwa kutokana ambazo zinazoathiri sisi tunapoteza kwa karibu wetu katika mambo. Wandani wetu kabisa ni kwani tunakuja kwenye mkutano. Kwa hivyo tunasikitika ikiwa leo hii kuna task force nyingine sana ambayo wameweza kuileta iweze kuangalia watu milioni 47 kama ilivyo kwa ile ya kila. Na hiyo ndio kwa kila mtu. Lakini ile ingia kutumia mabazo kutumia katika hivi vikao jaribu ni kuboresha, kuboresha ili watu wafike wingi na watu waweze kukua sehemu za mosi. Nafikiri kama vile Daktari Mwamona akasema, kwa sababu yeye ana miaka yake mingi ambayo yuko hapa, ameona changamoto na sisi kufanya naye kazi ziko changamoto nyingi, lakini ikiwa hakuna kuonyesha kidogo kama leo ilivyotokezea kuwa katika hiyo posta imeandikwa saa tatu lakini mkutano uko saa tano ya kusuri sana mwadaka wa kata sasa hapa kwezea mwada kwa kusema kuna proses na kuhu ikiwa mwaka kwa lazima mwake ile era kidogo wacha kumbi wala kwa saa tana ama tumai mkutana saa nana so that this is the mwaka kwa kwa kuna majukumu plani ya jamii kuna kazi kuna vitu ambavyo kwa kifana lakini leo nimesema ya kwa mwaka sana nichangia katika ile mundo usiwezo wa kenya katika hali ya akili
kikundi cha watu ambao mkoreji sana ya economist, CEO, CSO. We look at the other way, we have a good economy. Here we have a record. So many people look at the work in the country. But as you know, the mental health, we are talking about our home security, the social and the emotional, and these are our areas. dalam neraka. Anda harus menutup sisi kita tingkatkan dengan dengan dengan. Anda dapat menutup sisi ada angkat barang banyak in the budget from the mental health. Nanti banyak yang terangkat. So kalau kita lihat berbahaya tadi, berpikir berbahaya for many years. And they are coming back to be well. So that everyone can understand that part of mental health practice. So these are some of the things that have come to us. We feel that we need to be part of the health. Especially the health care. I don't know if that's an example of psychology in the health care. I remember in one of the meetings, it was like,
thank you.
May I suggest something? Can you put up your hands, those who want to speak, so that we can just know? So if we say, okay, if we go for five people first, so just know your number. When the one person finishes, then the next person comes in. And please, let's just try to give everybody a chance, so kila mtu summarize habari zake zote tutazipata, na hata ukiandika kwa mkono kama hujasema unachotaka kusema tutachukua. So if you say one, two, okay, so one,
then investing in public education.
going to see the mental health policy. It will talk about substance abuse and growth in detail and alcohol. But we are never seeing heroin. Heroin is the thing in Mombasa, in coastal region, but it has not been highlighted. And we've had to break in the policy, and the task force has been making alcohol from day one, so I don't know if you change your mind now, and listen to the heroin crisis that we have in here. People are dying. We still have to know we have worried about those 10 people. Out of heroin use, more crisis, succumb to HIV conditions, and other illnesses. So, how can we have community rehabilitation supported by government? Because we have been complementing what government is doing, not to reinvent the wheel, but to support the existing programs. Then, to incorporate culture and norms towards this era of media, towards coming to the ideal nation, we want to see the cultural imperatives within the mental health. In addressing the mental health, we really need to incorporate the churches, the mosques, the temples, every other religion to be able to see, because the cultural tradition that we are living in the coastal region, or someone coming from the village here, born here, being bred here, we have seen the cultural effects that contributes to mental health. Wengine wanasema tumepanda mapepo, wengine wanasomele, wengine wanafungiwa majumbani. We have seen the celebrity kids wanafungiwa hata kutoka nje. We have the potential to torture pale nyumbani kwa kitu cha kuwafunga. They are investing in community training. The time anasema ni peke yake. Anaangalia ambao wako lakini kuna njia gani ya kazi gani ambao wako wakapa na wengine wakuwa na ujuzi wanaweza kuwameta wakaweza kufanya hii kazi, sio tu upande wa daktari peke yake, na wale kosindani medical team iweze kusaidia. So hope to invest in training to complement the trained specialists like psychologists, psychiatrists, and also the counselors who are able to do the work. Local residents are extremely discouraged, and this has been left to you as local residents. As a layman, as community people working in the field of prevention, you, maybe 10 years now, may understand. We see the issues, the effects. When you come to us, you know that when you are receiving substance in the use disorder by then, but you can go to the country, sure, but there's still a serious condition. So when you are even that's the work that we want to do. The interdependent guidelines and the system of health services. It is a standard of what it will go through. It is deep and tight. I don't know if one of you has gone to know that, not as a medical person, just to bring someone in that process and live there and see what you will be learning and impact and tell your wife and to admit that. I had a case in Norfolk. I grew up with the individual in Portuguese. And when the relatives knew that we were taking part of Portuguese, I mean, he was like, choose a leader. The whole family was like, no, you know, you take that account. So how do we refer someone from Portuguese to other countries? It's very hard. How do we explain to those nurses that you have encountered, you have failed, now the family wants him to go to other countries? Because of stigma, was as much as the ability to have the ability. So everyone was blaming us and we were trying to help because that was the recommendation of us. And I said, well, we needed to do that. There was focusing on rural community people at the ground, like the community, how to be a worker, to be empowered, to be able to identify these cases. Because early detection will be able to give us good treatment. So how can we empower the community members who have experienced in issues of drug and drug harm, depopulation, community engagement, life skills, to be able to operate as pathfinders, as people to identify the problem. Then how can we enhance the supply chain of the drugs in terms of availability, in terms of availability? We've had some, maybe we took the crack in the years later, because I know he has recently the prescription. Like in the general of the doctor, you will be able to kwenye kile kile kisi medication. Zingine unakuwa tu baada ya kumini na mtu anakuwa wasi kwa lechi. They will be able to strengthen the issues of drug and substance abuse. Because you see, this is a testimony. In our own testimony, the number of some people who use drugs, in an estimate of 1 to 10, as we engage with them, that we think was our contact one day, who have caught up to beat sometimes. And both of us are drugs, and both of us are drugs. If you drugs, I'm a lot of machine that can play a drug, and if you get drugs to subsidize. So we really have to help. And lastly, we also need ownership in this process. As counties, as communities, as this task force, we are the only one that can work on what we do. It's not about the task force we have. We are not even a category. We must have a kind of pain in the community. We do not have a system to get for this. And that's what we have to do. It's good to do. And both of us are not that. We need to put our food on
And this is the most important thing that I said on the Good afternoon.
My name is Aisha Ahmad.
Institutions in Nairobi I don't know. by giving everybody a chance to try and do that. So that's the last Gracias. Thank you. This is possible. What are we doing to substitute? Maybe this is the Thank you.
kutitambiwa lagi suatu antara
and this is the
It's not about like a, it's about hunting, it's about having
Thank you. And thank you so much for your service in this mental health group.